Egwandisizo y'omukago gwa East Africa olwaleero litegese okuwuliza baminisita b'ebyobulamu mu mawanga gannamukago okubaganya ebirowoozo ku kirwadde kya Ebola ekyabaluseewo. Ebola yakakwata abantu abasukka mu 10 mu Democratic Republic of Congo, 246 abasse, ate mu Uganda yakakwata abantu 9 ng'omu yekka ye yakafa. Ensisinkano eno egenda kubeera ku mutimbagano okukwanaganya enteekateeka buli ggwanga gye lirina bakendeeze ku buvune ekirwadde bwe kinaaleka mu nkola y'emirimu mu buvanjuba obwa Afrika.